This is Mantra Beat.
Nahisi kukutana nawe ili kuwa ni bakati. Na kuwa nawe maisha ni itakuwa ni baraka. Kwa wengine macho nishafumba wende wangu la azizi. Wengine si waoni kimapenzi kwako na sadiki. Dogo dogo kichoroli macho yake livu maka gololi. Kwenye giza yendo mwanga. Sijuti kukupenda dali tata. Loka say, gali no masay. Kitu wakwa mamina kupenda. Choma nenyun, toto omanji one, baby nyadhima hero, oh. Switi weku moyo kwange, eh. Maiwe baba na banke. Uyanzi wo, nivona vuenja. Uyanzi wo, nivona vuenja. I feel love. Oh baby, oh baby. I feel love. Oh baby, oh baby. I feel love. Oh baby, oh baby. Wazazi wako walo nizalia. Kuwa njema ninazidi kuombea, oh. Baraka kwa mwenyezi awa epushe na mengi. Wazidi kuwa hai na tubidi kufurai. Salamu zangu kwa mama Jaki. Yendo mzazi na mulezi wangu, oh. I feel love. Oh baby, oh baby. Oh baby, I feel love. Oh baby, oh baby, I feel love. Oh baby.